One black, I see you. The street sold you. Guess it did. The rap in the fridge.
Candy. Download it from myrexedmusic.com.
She is producer. It's
Mr. Crown Prince.
Let's go get him.
He could have punched you, mommy. Quailly. Nephew, I'm
no usuma vobe, tewapa menso peka. Echo nje mwenanga wanzewa na wakoneka. You stand by me, wete broko na mea. Iwe sindi wete pia wate wakondo slayer. Urofika ni futia, suma ni pasa pressure. My running mate in every single adventure. My doctor love, uuma ni samara. Ndiwa uziva mangwara, yoni pasa nikadwara. Mtingu wa uzivira mafruit se ubara. Songa jindine simba ndiwe uza nkadanyala. I call you my rupi, baby you so rare. Kuripepa no ziko cheninga chite kumpia. Nina shete pa riweo, ni rasta pa ritredi. Ndiye nda kuputura kanofe, I'm dead.
So
Chaira hande, unasanka inipo wa muna wa mabrado. Kumutima kwa kono nipasa komo pando. Gani internet sinifanika na pando. Urirubuto, nikuita maikando. Niwe penkira sinifanika panyato. Nizo wa machiki patua nipanga hambo. You call me your blesser kwa masindine ya pambo. Hawe mwandi chika shana waribumba. Peta pita wakai wakumba. Ndafuka my everyday kurika wumba. Love is kwa sirako monga nishiwumba. So come close, jump on me monga tiza. Unizisiri keko mutima monga freezer. Mutima wanga ukapeza wako. The beat is one the guest ya pit wanzako.
Bamele ni kukunera ine.
Sagash, here's a mic.